Make a leave my life to the real. Make a leave my life to the zeal. Make a leave my life on the drill. Make a leave.
Sure, we made it.
Knock door at Karibu 6 worry. Aki try to get padlock and aski ya ring toning. Aki checki cola ID ya cheshwa na who's calling. Wale watu kikumbuka wanafanya mood ball. Bali na mata mshi kudai ma crew balling. Ali make sure I believe zote ni true stories. Wali spend night kwa how fine ya two stories. Kumbe si kondoni fisi imeboro tungos. Wale ma boy who die wana run Nairobi. Kumbe kweli wana sneak home. Hawana kodi wana cheza chini ya maji wana dark landlord. Ile Benz walienda nayo date ni ya mdozi. Ile chapali msave nayo ilikuwa ya mkosi. Zile date walienda dozi lisim rozi. Zile vow walisema it was all a dream or was it a nightmare. Na ni kukati tof kaki nyozi.
Most boys me great for fries and I'm a scandal. Sosi waste my time, me can look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Most boys me fake, my frowns and I'm a scandal. So see waste my time, need to look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro.
Akona chocolate, drink, cigarro na chibo. Anatulia kwa couch, kuwatch a sitcom. Asha chapa shower fresh, so sana feel warm. Haijalishi east or west, wapenda kufeel home. Mahali wahisi ni kama, waweza breathe more. Na panatuliza moyo kama neno la Kristo. Yanatuliza akili kama neno ya wisdom. Ishafika saya soap opera, na kirich for. Remote anasikia eti mtu anabang door. Kulingana na mata mshi, ino sober. Kwa ile hali maraba, urekord ngoma. Na die hike dos pofungua na ichoma. Last time nilifungua kanichapa ni noma. Na vako ya kushinda nikihama si propa. Kajua anakaulia kukata na shoka. Nipoko unadhani uko na king kumbe ni joker.
Most boys me take my fries and I'm a scandal. So say waste my time, me can look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Most boys me take my fries and I'm a scandal. So see waste my time, me can look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro.
Wish ningeweza kusho vile story taisha. Pengine bado leo Ale anamhangaisha. Divorce jam save from pingu za maisha. Kimtupa ndani yehu bre polisi naisha. Kiko options but gani ya real sando shida. Pengine msomi yako na defense kaya fida. Lilipa wale hutumikia grim reaper. Aliget idea bright kayurika. Pengine akona mabros wa kumrekebisha. Chochote kile ambacho kinahitajika. Bora lihando na lala kwa baridi na giza. Ushore alishikanisha green card na visa. Anything kujitenganisha na kile kisa. Cha usiano na huyu mtu bure kabisa. Ma you still a slave kwa hesabu ya kupiga. Ola atwale menu treat my damn kama sweetheart.
Most boys me cake with frost and I'm a scandal. So say waste my time, me can look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Most boys me fake, my frowns and I'm a scandal. So see waste my time, me can look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro.
Yeah. Hili natusumbua sasa Nairobi. Kutarajia kukutana na Alejandro. Sulona ile shida ilipata Susan tujuane. Ama ukuona Nairobi hakuna Miguel ama Ruiz. Iko Joji wa kasa na Odi wa Nairobi Half-Life. Shiko, mindyo Femi 1 among my Femi 9.
Most boys me fake, my frost and I'm a scandal. So say waste my time, make it look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Most boys me fake, my frost and I'm a scandal. So say waste my time, make it look for Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro. Alejandro, Ale Alejandro.